It's the kids, baby.
Woo! Yeah. My boy, I wanna teta, kama na mina peta. I'm making my paper,
making my paper.
Sijachana mikeka, mifuko imecheka. Samundo wa mateka.
Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu.
This rappers wanna talk about to ila mina wild ways as I could compare. Yeah. The rap hitting and those in a sort of bound air. You. King to your chair, do like Jordan airs. Look, you wash a motor kikisha na you wanna put your chair. Cause I've been killing rappers kama nyinyi. Na sio peki yako labda ujene nzako tema nini. Mana mi peki yangu kama rappers mia na nyinyi stini. So yeah, na rappers what I'm bound na bifu na mimi. It's funny, who was chikangi na do if it's sunny. Mina shitana kisikia bita na nipanda kichwani. Na mama zako siku soto na data na funny. What a channel la kupendwa na majimama do sithani. Na nata utamtaka na domana watoto wana data. Jisikene na nata swa dakta na nyumbani kwa lani utanipata. Ukinikata unachisi ya mambata. Sia waga liyezi nguot na mfata. Uchafu waga na utamu wa bata. Ulichukita kando na kipata sasa. Bitch, sayonara.
Yeah. Maboya wana teta, kama na mina peta. I'm making my paper,
making my paper.
Sijachana mikeka, mifuko imecheka. Samundo wa mateka.
Mikono juu, 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 mikono juu.
Wanafosi tabasamu la kibosi kwenye sura za madeni. Kunichukia ni kuchemsha maji kwa flampeni. Mimamba basha haya kenge mchicha nifateni. Geto jipepe kofyo rumide hakuna feni. Nacheka na masnichi utasema siwa jui jui. Moma ni kuchiprada lui lui. Dada ni peburesi nunui nui. Viva ni boy, Mr. Big Name, chui chui. Mziki shula, toto alikimbia umande. Sasa unashindanisha, pilau na makande. Nenda kawange, labado utakaa upande. Naitwa chui, toko asafi kwenye ukoo wa mzee nyange.
Yeah. Maboya wanateta, kama na mina peta. I'm making my paper,
making my paper.
Sijachana mikeka, mifuko imecheka. Samundo wa mateka.
Mikono juu, mikono juu, mikono juu. Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu.
It's the voice of the tiger man, Chewy. Viva the boy, Lunya was poppin'. Already know.